mntanam. Ungayeshi phini uzomitha mntanam. Ungayeshi phini uzodlala bafana.
Don't miss, don't miss, don't miss.